kazi uombile hauna silo kuwasaka na mkoni liwa taliwa fedile hauna silo kuwarata na mkoni liwa na wapedile hauna silo kuwasaka na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Ugari everyone is taken Nata richa na jia Ugari everyone is taken Nata richa na jia Everyone is
taken
over
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba, man, Mpia Potis. Ha ha! Hai, hai! Jo! Pumin Tenu, man! Hawa Pumin Tenu, man! Baby, choose like it's Tifalan. Asi Puzun to get Timbalan. Baru no, I get it, Tatalan. Shava Henu get out regular. Jo! Shale 360. Give Humegale Hand. Gau fa 350. Gau holi shamu jani do hela strata udo nyaga nyaga kase muhu mane umwe wa usudale iskachuwa mama kele bantula aishuwa mama koi lamula zanruwa mama santapula manzu wataba ufeta saura uri hana wena that's why guratile ASAP urata dilala wena that's why usenda delay tag screenshot I hope we get the picture.
Back shots.
Kamu kuzware figure.
More shots.
Kitatela uligo.
Call shots.
Follow me, I'm the leader.
I hate the van, I'm cool.